됐어요.
Chochote ni fanyacho, maisha yangu ikupendeze. Popote ni endapo, chochote ni fanyacho.
she is. Sadaka ikupendezayo.
Let's sing that together.
Iwe sadaka ikupendezayo manukato.
Can I hear the congregation sing?
Iwe sadaka
ikupendezayo manukato. Iwe maisha yangu iwe iwe kupendezayo Yesu wangu, maisha yangu iwe kupendezayo.
Thank you, Jesus.